Another glass.
Baby girl, you know you rolling with the rockstar. Come through, turn the homies so faster. Come through, bring your girls, mi casa, su casa. You know how we do with Nicky Potter. Too many parts now, somewhere between those now. Popping champagne, kawaida now. Kwane shema ye shimu mashimiwa now. We run the cities now, that's how we're living now. You bounce with me, you bounce with the rockstar. How I'm mini, unaimpenda yeni rasta. How I'm mini, wakikono na kutaka. Vilo minyo oka, ni minyo oko, haina kudanga.
I get that we, T. Keep them in them kiss. Shot them with them roots. Keep them with them tools.
Tupokitana, turingishi kipato. Niki wanacho na wanangu pia wanacho. Tupokitana, turingishi kipato.
We finna lead. Yeah, yeah, yeah. Money in my bag, pembeni mtoto mkali sinemona. Huku kote tupo lead, yeah, mix beer nyama choma. Toto kawaka nataka ku, hidi, twende kwenye kona.
Ni cheki jinsi liver waka, yeah, ni liver waka. Utantaka, you fool with the best rapper. Na niko apa, kuna matata. Mwaza ni shaba nubei, domana I'm so gay, yeah. Kama Masaki, obey, kumbo swazo okay, yeah.
Yeah, we having big time, yeah man, it's big time. Watoto dogo nataka battle, I feel like Big Pan. Mini big in the man and I take it easy. Niko na easy, jinako what it is.
Tupokitana, turingishi kipato. Niki wanacho na wanangu pia wanacho. Tupokitana, turingishi kipato. Niki wanacho na wanangu pia wanacho. We finally lit.
Na mtaka Megan Stallion Ariana ama B. Na mindo reply and plani A hakuna B. How watoto wenu wengi number zao ni C. Na mimi na chagua si chaguli we. Can you handle this? Can you own this? Can you shine with this? Can you copy this? Can you dodge this? We move on, kindly let me know. Nifungie bitch, mina kula bitch. Na mafisi wajue, wewe so bitch. You finally tini konza yo matete. Na asiguse mtu, hakigusa mtiti.
Tupokitana, turingishi kipato. Niki wanacho na wanangu pia wanacho. Tupokitana, turingishi kipato.